Amadou Diop neldi en jantore makko gila Nouakchott.
Lele ko jimul gol heruraki hinde indir Fouta Toro gol yettiyankobe kawri iwdi mum ko arab e ko wiyete ko sorawo jimri di umrul qais lullin nani ndi jimri Fouta Toro ko sidi Cherif Haydara mo cilon cagal ndaw yano jondo tonto muriten lel non ina fira leila e demgal arab woni jam e demgal pula jam jimol lele nyorta ke lutiya nyorta kon wadde ina puddu dum wiidi ngay Seydou Amadou bindu deftere lekende e nyanka gal Fouta Toro
arab de ndi ala lele ko wale wayle do hunde ummoto e ko wonno ene faati e goddum do kosam birdam ummoto e birdam ene faati e kaadam hakkunde birdam dam e kaadam wete ko lele ko leydi ngulndi walla ngulnoni wonta say bubdi ko da asaman kewno do koode wonta say nyaarde do musu miijo e yewende kada ndu danade ko do mi woni ko wete lele mawbe ni mi lele na mi do ko ganni
hol yimɓe lele e hollolinde ɗum jabtorongal ɗu namdal ko Oumar Elhadj Diam Diagne Yanke.
Eyyi rendi hewɓe jimi leele ina jiiya hen Amadou Koly Sall, Baran Ndiaye, Mamadou Djeba Diaw, kono kadi Allah rokki wuni ha leele sigodiri e indi mum ko gorko mo ganno hono Samba Diop leele, kanko kadi taccini ndingo waari maayo hawo nanni ɗum Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie. O yimini fulɓe kanko Samba Diop leele, o yimini julfuɓe hay safalɓe kadi, saabu seedi mum tan ko hooreji Mauritanie gadana o hono Mokhtar Wul Dadda tawtornoma hirde makko.
Leele ina heewi bindande ha tenti nder jimɗi Samba Diop leele mawɗo nalankoɓe Moussa Ndongo ko cincilanke ina attani hen yoga e bindande.
So mawɗo yimi leele ene miijo ko ɓenni, so soko yimi leele ene miijo ko fayi arde. Leele ko jimol udditare aduna, jimol leele heñortake, leele ko ma dire dirte no baagal woyndu, leele ko jimol pawigol e ɓetodande wona no neɗɗo wela fof tan yimira.
O gorko beltortoɗo leele Ndiaye Seydou Amadou ina holla faari mum tumane teski ala keɓɓitiɗo leele e goƴa mum sukaɓe janggo.
Joni noon kam ene wayno gasi ha laaɓi ha wiccer ala ko heddi yaade wamulde oɗo gorko joni Samba Diengal. Kulloli ɗi ko yontaji garoji ɗi gandata nafoore leele.
Hande o wertotonoɓe leele ina guuri e jinminare caggal nde battiniɗo yimde leele wirni hono Amadou Tamba Diop. Amadou Diop, Nouakchott Mauritanie, VOA Afrique. Baba jama jena, bora jena, barba jama.